Kwakukhona indoda igama layo kwakunguMose, owayenamandla kaNkulunkulu, futhi wakhulula abantu bakaNkulunkulu ababeyizigqila eGibhithe. Isithombe seshumi nantathu. Umntwana uMose. UJosefa, owayethiwa igama lika-Israyeli, waba nesizukulwane esethiwa igama uMose. UMose wazalelwa eGibhithe eminyakeni engamakhulu amathathu adlula uJosefa emhlabeni. Ngaleso sikhathi abakwa-Israyeli babe baningi kakhulu. Ngalokho inkosi yaseGibhithe yesaba abantwana bakwa-Israyeli. Yayisibaphatha kabi yabahluphekisa. Yabophelela ukuba basebenze njengezigqila, yakhipha nomthetho wokuthi abantwana babafana bakwa-Israyeli mababulawe. Ngenkathi uMose ezalwa, umama wakhe wamufihla, wamfaka kubhasikidi owayekhiwe wayomfihla emhlangeni ezansi nomfula. Udadewabo uMiriam wayeseduzane nomfula ukuze aqaphe umntwana. Indodakazi yenkosi yeza emfuleni ukuzohlamba. Yathola ngobhasikidi wawunomntwana uMose. UMose waqala ukukhala, indodakazi yenkosi yayizelwa ingane. Yacabanga ukuzithathela umntwana abe indodana yayo. UMose wakhulela emzini wenkosi. UMose wafundiswa yonke imithetho yaseGibhithe, waphenduka indoda ebalulekile.